Lunaku lwaliro ekitongole ekivunaanyizibwa ku bugago bw'omuttaka obw'ensibo amasannyalaze kivuddeyo nekyongera okubeera nga kigumya bannayuganda nti Uganda erina amafuta agamala.
Okay.
Bannange kano mukawulire, tulina amafuta agamala.
Naye lwaki bagongeza ab'amasundiro?
Era nekirabula abantu abo bonna abatandise bagakweka.
Kwa kuyita okugundi wano nga tewali
nongera wano nga tewali nkiyabudde abantu abakutandise okubeera nga amasundiro agatandise okukweka amafuta mu kikomye bonna kubanga gavumenti ekintu ekitayinza kubeera nga munnange kibakkiriza wetwogerera wano amafuta bitundu ebimu gagula kasanvu liita emu ya petro egula kasanvu ewamu egula kakaaga ewamu ttaano bitaano amafuta gayongeza entambula era otunulira abasinga aba bali mu mulimu gw'entambula batudde ne bakaanya ne bongeza ebisale ku ngula esinga bazongeza ebisale kyekireese gavumenti okuvaayo okulabula nti abantu balimu okubongeza olw'ensonga nti amafuta weegali okusinziira ku mutesitesi omukulu mu minisitule eno ey'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Irene Batebe agamba nti wabaddewooko kati ni obuzibuzibu amafuta gaffe gatuuka dda nifakiti gali bumbaasa wabaddewooko obutintini obusibye amafuta gano okubeera nga gatuuka naye essaawa yonna gagenda kuyingira naye wadde nga nagali getusuubira tegannayingira amafuta agali mu ggwanga gamala mu kaseera kano kozesebwa ne gatayongozebwa bbeeyi ategeezezza nti bannayuganda balina okubeera abagumu balina okuba nga tebalina kutya kwonna kubanga amafuta weegali ate n'amalala gajja.
What we've experienced in the last few days is being handled. So overall, it has been largely logistical challenges around evacuation of product from these different points that receive all the way from Eldoret into the country, and we are working with the oil marketing companies to address this challenge. And in the coming 2 days, we should see normal operations for those companies. We have also studied a tendency, and we have warned some of
munange bwati basobodde okubeera nga annyonnyola amafuta tugalina naye mulekeraawo okugongeza obunkenke buzze bajeti tenaba kubeera nga eyisibwa empya amafuta bagenda okugongeza sate emisolo tebanagiteekawo mikono mwemwongeza mugakwese twekwasa middle east mpozi era mu kiseera kye kimu ekitongole ekyebyamasannyalaze kivuddeyo n'ebyobugagga bw'ensibo kyegaanye ebigambo ebibadde bitandise okufuluma alipoota zibadde zitandise okufuluma nti gavumenti mu bubba etandise okutunda amafuta mbwe limu ku mafuta getunda era mbwe bunyola ebimotoka biyitingana okufuufi ne bigenda ne bigayisaawo kalina olunaku olwaleero Angela Abaho Kaliisa onono yemwogezi w'ekitongole ekya Uganda National Oil Company UNOC agambye nti nedda teri muntu ayinza kugula nva nga yazinako obuyinza ate nazibba
gwe taata oguze nva ewaka ate ozibbe
mama azifumbye bulungi na abaana bonna beebase bakulira oli mumasepiki
When is FID? When is FID? And can the overreaching thing? So in 2020, where we signed the final investment decision, which unlocked a 15 billion inflow investment into the country. That all went into development, to production. So now here we are with that. When is that going to start?